la singa chafu moja chafu moja na rio
Rocha
ku hit na kirokman Pocha ki spliff na ki smartman Kusota na filka ku roko Oza, washa yo rosa Rocha ku hit na kirokman Pocha ki spliff na ki smartman Kusota na filka ku roko Oza, washa yo rosa Nilip na context za mocha Stress ni mingi kwa mboka Kuja na beef, uku ni street Sose utaongeze ukitoka Mblaine akizani alitokwa Rampage ni mingi na itoka Kangethe kusanywa ditopa Ngotha kudafta katokwa Dem ni wa mind si kwa mboka Military design ya kuomoka Ataka si die, bado ni nadai nijipate kwa mocha na combat Docha kuhit na kirokman Pocha kispliff na kisportman Kusota na filka kurokwa Oza, washa yo roster Docha kuhit na kirokman Pocha kispliff na kisportman Kusota na filka kurokwa Oza, washa yo roster Sponsor geuka kidonda Shugli ni mingi na roke Story sisi na chocha Blina ni bati na kaosho Mbokne ni wengi ni toaster Konza bado na ingota Noma bado tunachota Namble stesi ya kangora Pocha ni niche, pocha ni gift Ni medical leave, sing on the street Ni disbelief, ni buda na delete Extension kwa riz na kutoka Rocha kuhit na kirokman Pocha kispliff na kisportman Kusota na filka kurokwa Oza, washa yo roster Rocha kuhit na kirokman Pocha kispliff na kisportman Kusota na filka kurokwa Oza, washa yo roster Vepa instilled, vepa distilled Kazi ni joke man Maintenance ni real, kwa mbosho ni jail Historical ni kani ili rogwa Yeshi ya mi, ikamu tati Big things saibuda ako mocha Ocha si link, cheza ya pink White pal squeezisha kwa vodka Kuko sado ni risk Watu wa si rock, kala utajota Sibi ski, mbona si wa ski Umbwa, likuwa msha ukingorota Docha kuhit na kirok man Pocha kispliff na kisport man Kusota na filka kurokwa Oza, washa yo roster Docha kuhit na kirok man Pocha kispliff na kisport man Kusota na filka kurokwa Oza, washa yo roster
Beats.